wabaluse wo obutakkaanya mu bannakibiina kya NRA mu bukoma nsimbi ne beerangira enkwe n'okulemesa abaafuna kaadi y'ekibiina ku bifo eby'enjawulo okukola obulungi kampeyini nga bawangule bulungi akalulu. Entabwe n'evudde kubamu ku bannakibiina okulumiriza akakiiko akakulira ebyokulonda mu kibiina ebukuma nsimbi okubalyamu olukwe ne beegatta ku bavuganya gavumenti ne beebavuganya nabo ku bifo eby'enjawulo nti okubalwanyisa. Bannakibiina bagamba nti bazze bateekamu amaanyi n'obudde okulaba ng'enaale mu yeddiza ebifo naddala ebyenkizo mu bukoma nsimbi mu kalulu w'akabindabinda, wabula kibeewunyisizza okulaba ng'abandiyambyeko enteekateeka eno ate bano okutuukirira abandiyambyeko enteekateeka eno okutuukirira obulungi ate be bamu abagisimbira ekkuuli nga bakwatagana n'abo abali ku ludda oluwakanya gavumenti NRM ne be bavuganya nabo. Bagamba nti embeera eno yandiviirako bannakibiina n'ekibiina okutwalira wamu okulemererwa okuwangula.